Ndophukile inhliziyo ndiyavuma ewe ndimonile kuba ndim khange ndikwazi umnikisoyo kuba ndim khange ndikwazi umblesa meni amachera ya papa azithandela imali akanathando kodwa ke maskaleni hayi hayi yankali chingalo ndindoda hayi 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 umkilo ushiye ndoda ndiyavuma too late to apologize ndiyavuma too late to apologize anokwazi ucela uxolo kuye kuba yena kuqala akaziboni into uburongo ayisuka amachera yaphapha ayisuka amachera yaqhela neyami yangiqhela xa ndithanda ndiyiqhekeza noba yiloo nto imkile kuba mna ndiyayiqhekeza intliziyo yakhe uyaqalamos ndingunoramos and le track ithi
I thought that is too late to apologize.
Yeah.
Apologize. I thought that is